ILA Pison
Yasta Records
Nasty Song.
Umenishika moyo mpaka kili, sina chojo, nshike mkono wote tusafiri. Baby, umenishika moyo mpaka kili, shike mkono, sina chojo, wote tusafiri. Kama kupenda na kupenda, chochote unachopenda na kipenda, poto unapokwenda tutakwenda, chochote unachotaka mimi nitatenda. Wewe ni wangu tu, sitochoka kukupenda baby, love you boo. Wale ngoja tu kubande watachoka tu, huku kwetu shata shata kukofu.
Habibi lazima moyo
tazama si size yao. Mimi napenda unavyozama mweni zaidi yao. Yao yao, sisi sio kama kama wao. Baby, wewe ni wangu tu, sitochoka kukupenda baby, love you boo. Wale ngoja tu kubande watachoka tu, huku kwetu shata shata kukofu.
Habibi, lazima moyo wangu mie.